LG E LG A A A A Mr. LG
Doka kwambia hata niacha
Ha ha Hehe unachekesha sana
Hizo ni ndoto za linacha
Ha ha Hehe anakudanganya
Babaya Mechezewa kemaliza kwenda Hatua chani kisa ujinga Mechezewa kemaliza kwenda Hatua chani kisa ujinga Nani kikukuta nae
Atachimika Itakutia makwe Itakutikisa Atachimika
Tona mie uje naenza kotisini Uliza wambiwe mimi mtoto anani Ukijifanya chawa mimi wenza kukunguni Unani
Kuna jipe menda kungu oh, oh. Kikisa fishwa labda nupate so
Mechezewa ukimaliza kwenda Hatua chani kisa ujinga Mechezewa ukimaliza kwenda Hatua chani kisa ujinga Nani kikukuta nae
Atachimika